ona vile zinare. Hey yeah, umeniteka yangu brain. It's all about spending money, ona vile zinare. Hey yeah, umeniteka yangu brain.
Tumepesi kuzowe pike haso mpaka jasho nikole. Wacha mambo yendele, sina kitu nyukole. Usini ngoje, fresh unisifu leo, singoja nilipote. Figa sheshe, sela kauko live nigote. Mambo sete, rusha pati machizo apune. Tuko mbele jama, shangwe vigele gel. Glass konga chies, tupigeni makilele. Nani kama wewe, shika toto weka kando. Mwambie maneno kweleo. Acha kukaza kimweo, acha kusita sita, ikisha kitu upeo. Style za kijanja, kwa mali kikubwa piga nduru ka umepata. Wakibisha we wafungulia wapitu. Hizi ni vitu ziko live kwenye giza usizifiche. Nipe maji ni washe, flow zipate. Wapi ni wape, hila ni kamate. Jasho ni mwake, nami kidogo ni rambe.
It's all about spending money, ona vile zinare. Hey yeah, umeniteka yangu brain. It's all about spending money, ona vile zinare. Hey yeah, umeniteka yangu brain.
Nijenge ni kujenge, bele tupepe, kieleweke. Wacha deal time zitembe, tukeshe kibiri. Tupige sala kwa ja, tumombe shetani asizidi speedy. Makamuzi yanaendelea, flag inapepea. Pokea, shika kitu wacha kungojea. Saa sita sio saa saba, usingoje melipuko. Mapema jifunze kupiga shaba. Nipe deal, nipe changu, wachana na mambo yangu. Funga bao kwa unitishi kwa anga zangu. Hebu cheki na vyochana, sina nywele kibao. Sileke darao, sikiza na usikopi na vyofana. Wataku darao, mafanzo wakuta kusahau. Mistari na siku sana, kumekwanda. Kisha na make mlangu wakisha tupambab.
It's all about spending money, ona vile zinare. Hey yeah, umeniteka yangu brain. It's all about spending money, ona vile zinare. Hey yeah, umeniteka yangu brain. It's all about spending money, ona vile zinare. Hey yeah, umeniteka yangu brain. It's all about spending money, ona vile zinare.